Gapisatu nakulike mekuma kweni tatu digidha gidhinya siaga gwadu una bend pose alafu na raru piga 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 statu inua mkono alafu cheza na mguu piga 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 statu nakulike mekuma kama tatu
simama kete piga one leg tingiza kichwa ni kazi meshika gwelve kispaki anguka nayo twende hapa ni kudance kubanju kama daily sipige makofu utachoka mikono itoma na utamiss nyingi sipige makofu utachoka mikono itoma na utamiss nyingi uno uno bailando umlando uno uno bailando umlando
piga 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 statue inua mkono alafu cheza na mguu piga piga piga
statue
na kulike mekuma kama tatu
goma na unikali unafanya nini ukika wabaki wame tusitwe kitu choma mavela kutini kesha toka seta baki wamehema na timimi ndo kaderesa itabaki nmehepa na sucheki doba isha tubamba unazarudi ya selekta lusta shika sana juma bebe wamebeba moja mbili tatu cheki DJ isha tubeba pull up selekta pull up selekta doba isha tubamba unazarudi ya selekta utashika sana juma bebe wamebeba moja mbili tatu cheki DJ isha tubeba pull up selekta pull up selekta
piga 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 statue inua mkono alafu cheza na mguu piga 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 statue na kulike mekuma kama tatu
asisi city girl and I set it for you lioko na pretty girl make breakfast for two na nbamba ukiwa juu na unangandisha migu na ukitokeshwa na stool tamaliza tu kwa pool you want another one come take it from me mebeba motherland so you dig it for me so you dig it for me so you dig it for me so you dig so you dig so you dig it for me
piga 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 statue inua mkono alafu cheza na mguu piga 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 statue na kulike mekuma kama tatu.